Ladies and gentlemen, Vijana Barbaro and Angel, wishing you a merry, merry Christmas and a happy new year. May all the blessings follow you. May all your dreams come true.
Hizi maaroma zinanimaliza, vile tumefika this far ni miujiza. Oh my God, can you feel the love? Ako yangu stinchi anongoza ushirika, anti wahari anachomeka na birika. Makuzo slay queen wanapigwa na moshi, wamezoe ya gas leo pishi ni mafiga. Waze waboma kwa kona na moratina, buzi mechomo wanangoja sima, yeah, yeah. Majirani mali kwa wate, Mungu amenibariki, I'll share. Tajikosea nikiji compare. Walo enda mbele yetu naombea. Tuko laki kuwa hapa sherekea.
Mungu amenibariki, I'll share. Tajikosea nikiji compare. Walo enda mbele yetu naombea. Tuko laki kuwa hapa sherekea. Jingle bells, jingle all the way. Nilisema last year, this year will be my year. Jingle bells, jingle all the way. Taisema this year, next year will be my year. Jingle bells, jingle all the way. Nilisema last year, this year will be my year. Jingle bells, jingle all the way.
Next year will be my year. Yeah, they could rise, adini jisurprise. Na daizi nice, adini jibaptize. Kona deku left block, uneza jali price. Uko no funguya lock, mbona uko inside. Uko na time, come na mimi, kuna place neza go. Tuchange tuende coast, minta adisi ya mado. Himwaka ina come, tutadon keep a blow. Nikizima simu jua, tupo site. Nikidunga shades, future iko bright. Uneza tell for a fact, mini day, nini night. Vile nimepiga pamba KLM, mini light. Heavyweight, how I pity your plight. Kuna lose me, wa bite with na kuna lose chorea. Nite artist Da Vinci series idea iPhone. Kwa marafiki mini mimi si icon. Tupatane madare, tukule nyama kia Michael.
Jingle bells, jingle all the way. Nilisema last year, this year will be my